Yeah. 1-7, baby, check it.
That I still want you.
Yeah, of course, you know. You know what time it is, check it.
Sound.
Ama sick fella, ugonjwa ni wakuu roga. Na si ndumba, sirogi kama mukamba. Madara, beat nisha masaka. Ambia rapa, sirogi na maamacha. Mabigina, mangoma zinafanana. Flow ni moja, goddamn TikTok rappers. Bitches, goddamn serial cappers. She wants it raw, she's allergic to latex. So many force are disguising as my friends. When I make the dough, I'll be cruising in my Benz. Like Kusanov, Man City, kutoka lens. Fake friends, kuwa check is in need. Lens, black tax, my people are now pests.
Tuma kitu si uko mjini. Nilisikia huko town kuna pesa mingi.
Unanunua Ferrari when you wanna be somebody. You buy a Lamborghini when you are somebody. I bought them all cause I wanna be somebody. And still I know I am somebody. I'm tryna elevate, wanna be better. Sidai kukosa do from January to December. When I step up in the booth you can never compare. Peleski ya kispeed kila kitu ni fire. Ukitaka uneza bonga mimi I don't really care. Your best rapper na mlea baby care. Punch like Floyd Money Mayweather. Mindo bingwa, nkona mkono ndefu kama monkey. Di Luffy nikicheza chini ya maji. Wanasema niko fishy kwa mazishi. Nitakuja lakini sikuji kwa harusi. Fly into Miami, I'm a winner like Messi. All eyes on me, uneza dhani Machiavelli. Why always me? Super Mario Balotelli, I've been schooling these rappers wajalipa school fees. Mapaparazi wako rada nionekane wa take pics. Ndio maana niko inside. I've been living on the low. Ni mziki tunandom na kuwatch football. It's a good life. You talk too much but no action, Mr. Big Talk. Ushajaribu kuwapedi alafu kiasi unapata usha smoke the whole stock. Aga money on my mind, kicho yangu nkama bank. Ambia hunye morio wake na tumada na matax. Nimegeuze studio maternity vile mistari na deliver. Nikitoka bani mochari juu ya vile nimetampa na ask deliver. Ask DJ takusho blue is the color. Kila siku miwa show sky ndo limit my brother. Siku moja itajipa tutashika hizo madola. Pia sisi tukue na more money more mula. Ma noti ma bunda more cheddar. Mi hela na dai kulipwa. Na dai kulipwa.